mazi na maji. Mazi ame call too fast. Think of voice well. Nasema go down. Niko round two. Funga hiji tie. Na wapi koti. Koni na vibe. Johnny boss kwa the line. Leo niko late back then. Nika light song song. Na save time ya kukruu to your freeway. Nina go 150 back then. Niko too slow. Ni ajabu. Na penye niko sweat down. Leo itabiri nika lay down. Majabu. Na penye leo ni na rap.
Kazi, 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 fanya kazi. Rafiki mina.